Junesu pa miaka jiri O manjina thali wa miaka Ijari mwendo ate mbiku lutaru wabana Miaka jatano mumunana Wensenu lwenji tambara Na musu na wefugira Emiwiji jabana bali umuna njulira Nepoli yombisere yondo ate yalia Mwendo vanjine wafunga lala Zekwe yombiri jiri chantawara Kuali kuwa kwa mama Mbali kiliza tivizu vya nsinga mfute mkutobu wange Ngadi msa jande ya ulira nazifuna nina unabana Savira nivandange wetu wazirunda angapesira wakonti ono Nandiva menyamanya wabula wanjinyo walumba tusumiruno Kakati ate mwe ya vanda vyo ukuru mwe valenga kumpana Nange siri muli azawanyi kolda na manjo kuwa uereze njimba Wateri ya watakiriza ndwe kisaja shino chama nishimbi nyo Muli chimanya mfute ndia uza muonde rako wange ya liwa maji Havaka lwevi kambu vino sivyo getiru wakuwa mbietaga Mbatene chigendiru wangeru mtu vambia na nyumi vitarumi Katino yesawa Banange ama tumuganya zike Muli nyumi achate Nga musu vitwa wino mpozo linda vya yesu Zepasu Umuga poeta Tulanu Zetulire Tukavira utu kuru kusaka kufuwa mukama na ulira Soka wevu mechitu icha kutunza musimu nono iti wa muafrika Atina kuwensa afrike kuru kutumu visi wapatine musonda Mchama lukuwira chijabiru ni watu kalela ni watu zinda wano Ni wakolerero jinyaga mugulingiye soka tumpakanya munagi Baso kakukalu viru wa mukatiwe watu saviru watu mezeda Kaleba mezinu kuruwa nyavula ni basa kutopa kanyamunagi Terichi numanga chino kutuso kira mpungu buno ni watu wagwa waza Linda kono unango nopa kasa winondo domu zungu nesusa Na yendi nenyiki ate sinzumu na uliojuru wa utachirondola Chikirize warumba tutambate Kumurundi guno wokufika oyani Tugavu Kuliumu na munu sako hongo Ni usanjira lanti ulotule kibia fe Wichiru miuloza nye soka kumi Itiriza noto soka kumora Walituli kama zimangali tulinugu Ngo buwa muse tulisaku Omundu kukuele jinja Jiri guli sinzako mukama kunyigite Na kutila umusara bantibugu Lengira kufuna maumu nage Kiriza kapati nwesa ubongo tukutakurule Omuzungu ya janengula ingo mchaibu avere yukutupa nututa Ubongo webabu maricha kabiche basa kwa wanone watu shawaganya Sinsonganya mwali omuru nziki zizenja ula kukwatirishisi Bawa ni kubyo ufuzine watu tegeza wanevya wanuntibambi bibi Mtipoba sinibia wekutu watu tambuli ya nachone tukiriza Tio mtu wakusoza angatolina kiriza mudizolu yagende nawe gwe basanyudde nonyengeri yekigo mudde mutakumanyira bwe mulaba kizuseewo feno gye tulimu tuyite nga tubataasenga feno tuli bannamme lwakuba temunnakola nnyo okutwenkananga eno kofe weewaawo gwe tonsozaku nja bayita bakunyangalaze okufundikira nga gundi mufu ayo omuzungu walaga walengedde omutonzi twali twamumanya ddanga tumusinza nnyo n'amasabo twazimba wadde tegaali gakalina n'amategula n'ebyowe yali atusanga omwo twalina empisa ennungi n'amateeka wadde nga tegaali mu buwandiike omuzungu ekitaali wano kimu kyakuwandiika kyemmanyi kye yajja nakyo ebirala twabirina ekyaliyo byokyalabako n'ebirala byazaawa tutegezeza nti ebyaffe mutindo mubiibo bazze n'ebyabwe kati ne tufundikira ng'okuweesa kwatulema n'okubajja twerabira ndudde n'okulaba ekkomagira omunyige bannanga omuzungu yatujjirira njakwongera okumwogolera gyawuulirize wanga nkone ku mutwe ensambe muwulibuulira abaana nti yalangira omutemu omubbi n'atufaako atyo naye nnina ennyinge ate sinza omu lwabutakirondoola mukikkirize walumba atutambadde ku mulundi guno ow'okufikka oyoani ngwe orojo muzungu nintalo sigendirire omuzungu yazisesa mwanti gwe tuongere okwetta yasemberere goro omuzungu bwakuwa emundu gwogenda okukuba yamuwa mukaagatu olwedda noddayo nti owange omusajja w'amaanyi nnyongerayo n'ezindi kati twetimbula ffekka kyeyagaliza embazzi kibuyaga amusuulidde yalagira ddala abaana okumusibira emigugu egy'okuleeta lwajja eno faawo we tutanalaba wabula te ne sinenya beerwa we baasooka obwongo bwaffe baayiwa mu ddeggalani y'amazzi kati tebukyakwata ky'omuzungu kyatakoze nga kotogera afirika ayita mu kujeegomba tubuyita buyambi bubaya tufuula basabiriza ntukuleka ebyaffe linda kekirimu ekigaliga lwe mulyanjala emikono nti wabitugambanga nze sikyali nasubi mukamaliza bibi omuzungu takyasaaga tuliraba okufiira ensi eno gye tutanyaga mukama ye yagitukwasa gabira olunyo naye nina ennyike ate siza omu naawuli otyo lwabutakirondoola mukikkirize walumba tutambadde ku mulundi guno w'okufiika oyaani ebyange emikulu